kwake mwoga kunguru nifanye jajue. Takufa mimi, baby roho yangu inusuru nifanye jujue. Niko hungry au, niko posti au, nikupe mm-mm au.
Kiss, baby.